Bitchy Waza Waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi ubhekile.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo umdawini ehamba leqembu lakhe leizingwenyama bephethe idlalate labo elilesihloko esithi uhambe Rome. Igama likaMdawini lokuzalwa nguZizwe Sibanda. Lisizwa idabuka kohingwe phansi le-Plumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nangu uMdawini echasisa ngomango asewuhambile kwezomculo.
Kushuthi leli dlalade lesibili mina emculweni kushuthi ngaqala 2018 umkhulu onyaka 2020 sengisebenzela i-albhamu lesithathu alikaphumi kodwa ngisebenzela i-albhamu lesithathu sengineminyaka eyi-3 ngisemculweni.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha eziqoqela ethi sengingubaba inohahilapha isilo siyavungula kanye lethi Nancy Indaba.
Abangathanda ukulithenga noma nokuxoxisana nami bebengazingcono kusho ukuthi ngizoshiya nanzi inamba ngiyatholakala kuWhatsApp nakuma-calls ngiyatholakala. Inamba zami zithi 0655 34 2492 yikho la engitholakala khona ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili siyaza noma ngikuyazi sengami ngcono yikho la engitholakala khona.
Abalandeli ungathanda ukubatshiyela wapi amazwi?
Njengoba ngisasemncane emculweni ngifisa ukuthi abalandeli bangisapote nangemibono yabo ingisapote futhi ukuze ngikwazi ukubayezela into ezobajabulisa kwelizayo.
Uphuma ke enkundleni uMdawini leqembu lakhe leizingwenyama ngale ethi zadabula amazwe.
Segmele usbungeng umuzo lawo. Segmele usbungeng umuzo lawo. Thank you.